ordinary bingo up in this. You know we had to walk the talk on this one. Yeah. For Wanjiku, mwananchi wa kawaida, raya, sauti ya mtaa. Kila siku kukimbiza ndoto, daily tunapigana na msoto. Tunatafuta maisha bora, tumechoka kusurvive each day chini ya dola. Kila siku kukimbiza ndoto, daily tunapigana na msoto. Tunatafuta maisha bora, tumechoka kusurvive each day chini ya dollar. Okay, fresh from the ghetto, I'm a hustler by profession. I just know I'm going places, I ain't got a destination, I'm a dreamer. Ndoto zangu za waka kama stima, mwezi zima jumsoto inanimanga kama sima, I'm a hustler. Sikupenda kwangu ni maisha, sezi kaki malamala. Nlizaliwa mwanaume, lazima nifuate dollar. Nlizaliwa nijitume, homie, welcome to the ghetto where life is very different. Life is like a video and you never see the sequence. Youth is jobless, so they investing in crime. This youth is hopeless, they don't fear doing time. School girls getting laid for the money and the clothes. Then they drop out of high school as baby mamas and hoes. Dreams shattered, damn, what a wasted generation. Fighting for their lives like a club facing relegation. I'm addressing the nation, so y'all give me your attention. Kila siku kukimbiza ndoto, daily tunapigana na msoto. Tunatafuta maisha bora, tumechoka kusurvive each day chini ya dola. Kila siku kukimbiza ndoto, daily tunapigana na msoto. Tunatafuta maisha bora, tumechoka kusurvive each day chini ya dola. Watoto wana mavazi, street kids kibao. Watoto wana wazazi, vijana wamesota, wamechoka, wana kazi. Ghetto dreaming, wanaingia ujambazi. Cause life goes on, wanahitaji mavazi. They need shelter, wanahitaji pia malazi. In the hood, homies are noise, dying from drugs. While other homies are noise, getting rich from the drugs. Young boys, young girls, losing their life to cocaine. Weed and powder, that's a hell of a cocktail. We ghetto dreaming, yeah, that's how we living. Dream big, my homie, you'll make it if you believe it. We're chasing dreams, everybody's tryna make it big. But nobody's tryna make the ghetto a better place to live. Single mamas, young girls getting raped. Evidence getting fake, families getting messed. Every day is a test. Kila siku kukimbiza ndoto, daily tunapigana na msoto. Tunatafuta maisha bora, tumechoka kusurvive each day chini ya dola. Kila siku kukimbiza ndoto, daily tunapigana na msoto. Tunatafuta maisha bora, tumechoka kusurvive each day chini ya dola. Wanasema tusome kwa bidii, twende UON. Kuna bao hadi wadhi wanalishwa na UN. Bright boys and girls dreaming of university, but there's too much poverty, they dealing with adversities. Mungu saidia, sikia kilio cha haki. Na kwa makosa yangu, Mungu natubu dhambi. Kurudi jela mara ya pili, baba sitaki. Bunde nikishika, mwili unajaa joto. Na bado nina ndoto ya kuepuka msoto. Tunalala njaa, tunaishi kimangoto. Kumaliza stress, tunapiga misokoto. Maisha ya mikosi, kutafuta msosi. Ghetto dreaming, tunataka kuwa wadosi. Hakuna madawa za kutosha kwenye hosi. Na bado tuna make it juu akili hatukosi. 24/7 on the grind, hatuchoki. Wanataka kujiongeze salaries, na Wakenya wamechoka kukufa kwa poverty. Wanataka kujiongeze salaries, wengine hawana maji, chakula ni scarcity. Kila siku kukimbiza ndoto, tunapigana na msoto. Tunatafuta maisha bora, tumechoka kusurvive each day chini ya dola.
Kibera Kisauni, Kisauni, keep your head up. Yeah, keep your head up.
We get a dreamin'.